Yeah.
Good sounds, good music.
FZ20, competition part 1. Yeah. Jay's no. Rapper wa evil.
ZWAP.com.
Upper 20. If I said I see ya,
Jensi wajaya tundu ebu wabaya, kubelega kundi jaya ulalitaya, ndaga jaya bonsa makaya, kaya, ndirigayo alima poga ndaga kaya, bani nabule mumara pandaba daya, competition imebo ya wenda jaya, koli wa machiki kuno tatulio upuwa, mutambika pa master batu inendika suba, sila vika flow, chini pas labu, zine king layo ribasala ni makabu, flow clean, ine kwa bula cobra, nine rap king, nimba pera rap phobia, kutunduru rama rap Mike Mbondi Bete Valandidu Ula Gonzo Gogo Bete Twimbi Mbotu Guli Ndimezi Guankwani Ndidu Tende Ajipogo Mbutu Jishumani Voko Yangu Mbuli Busi Wa Mujindo Mbondo Ndaga Jaya Banji Ndi Mujembele Mupondo Bala Pama Baza Anjina Abukoko Batondega Bantu Pesi Banjina Maboko Dabo Glucose Yebo Nzima Potato Antela Ula Kutaguchu Undo Mudiato Ujai Manene Gufesti Matako Place Yako Mujibemba Chende Yako Wanda Gudiga Kawe Tended Yako Ndakuchaga lemebo jindi jago Competition nshaishi wokulusa Kakulila kelo diversity melosa Jensi wajaya tundu ebu wabaya Kubelega kundi jaya ulalitaya Ndaga jaya bonsa makaya Kaya Ndirigayo alima poga ndaga kaya Banyi nabule mumarapa ndaba daya Competition imebo ya wenda jaya Koli wa machiki kuno tatulio upuwa Mutambika pa master batu inendika suba Sila vika flow chini pas labu Zine king layo ribasala ni makabu Flow clean Ine kwa bula cobra Nine rap king Nimba pera rap phobia
Ukari wandikari ngongo wala chepa Ndimpende muwe mbakuli ya baba kasepa Picture this inolo tewe kamela Kanwa kandika kulunga ndiwe jona kamela Ukwimba shakareke kamunga sango mkuba Mwila mbika pa master pantu inendika suba Batu baki kwa tisimbo ya wakaba Tababeka lavanga tuambo kurapa Ine vitra kitetive kolola Ndise tichitika kuchira na masolola Mupola ngabamba kututu Telela iva genga telesa Nishma ipepela Kama lainza venge kata aniva sesko Diwe kama lasha eda sopa ripe chako Wafila kulituba watmunga na chichacha Nine life waya kunji kateko ni danger
Jensi wajaya tundu ebu wabaya Kubelega kundi jaya ulalitaya Ndaga jaya bonsa makaya Kaya Ndirigayo alima poga ndaga kaya Banyi nabule mumarapa ndaba daya Competition imebo ya wenda chaya Koli wa machiki kuno tatulio upuwa Mutambika pa Master Batu inendika suba Sila vika flow Chini pas labu Zine king layo ribasala ni makabu Flow clean Ine kwa bula cobra Nine rap king Nimba pera rap phobia
Wanda kudika kawe tended yako Ndakuchaga lemebo jindi jako Competition nshaishi wokulusa Kakulila kelo diversity melo Kama la insta venge kata aniva sesko Diwe kama la shaheda sopa ripe chako Mafila kulituba watmunga na chichacha Nine life waya kunji kateko ni danger
Ave neva mushina wapusha mdala wani
ZWAP.com
Ushelefe bachi tu competition Muno tatua kwa ta competition Na maraba
When you are chilling with Chundu Music Industry, you are chilling with bosses.